Nikilewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, ona unanigera. Nikishalewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, ona unanigera. I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu. I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu. Liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu.